Sijukira yolo na kuwetwa soka okwogera mukayembe kali okumbi nenyanja nekuwa kamuli ako akakufanana nzijukira byonna ebyo bye wangamba ntandikwa nakwagala okukira mwene yagala
ladies. Are you ready? Let's go. Go! The ladies, let's go. Michael Uma. Big thanks to Daniel Mwesigwa for this beautiful song.